Elie kima pati ke fido vato. Elie mundi kito.
Jiji.
Kutash.
Usikimbilie kula kula vitu wanaumu mipika. Ulisikia wapi ela mawinguni zikashuka. Tafta riziki chali angu taatu wanarika. Muda ukisha pita kinachofuata tama kushika. Mini mdudu chuma ukose ukinita kutu. Misoto ni mishakula ndo mana naishi mbuku. Sichoki kutafuta na amini na fast ipo tu. Chamsingi ni kutembeza diga moto zilie tu. Simuogopi mtu alio juu wajuu ni mola tu. Hata uwe na vyo udongo utakumeza tu. Simuofibo ya kisa metuna kama parachute. Mguu wa kukumisa kisa maki anakalisho tu. Shout out Mbaraka, maniga Mr. Pipa. Mambo imeanza kujipa na bado stendi tunakatiza. Respect kwa legendary duli Mr. Misifa. Amani kwa wadogo zangu wadudu wa chuka.
Even when they try to make it hard for me, they lock the door, no one to see us no more. We still stand firm.
Never give up.
Try will make the table turn. Even when they try lock me up blindfolder, still doing this even when we get older. Selassie Ija is my defender. One door closed, many more open, I will enter.
Panya nacho, panya kacha maisha.
Never give up.
Endelea pamba ni ya maisha.
Never give up.
Jua mvua siku na uchana.
We never give up.
Maisha ni magumu ila pambana.
Never give up.
Fato husta kabla mziki ni nae watu. Kwenye booth na temaga sum design ya chatu. Ukweli utabaki kweli hata uongo wa kifosi. Masnitch ya wataki la kwenye comment ya wakosi. Badilisha story jomba zugumzia sarafu. Ishu za nani ya natoka na nani upumbafu. Kama una ishu wa kubonga funga usiaribu. Ustulete nuksi pigo za kichaa usiaribu. Zegi ya ilali DX washa microphone. Zegi ya ilali watoto dogo warudi home. Zegi ya ilali kamera majali iko on. Zegi ya ilali pamezi zima mtanda on. Fatu kitu kigumu akili shapu siyo butu. Real life skin som korogo wa mabantu. Hakili zangu nazijua sponsor motosema fiatu. Miso kichange kwa mirembe acho.
Nanya unachofanya kwenye maisha.
Never give up.
Yendelea kupambana.
Never give up.
Iwe juwa mvua usiku mchana. Never give up. Through the rain and the storm we can make it. Ain't nobody can hold us back. The power together is in you. Never give up.
Hey, even when they try to make it hard for me.
Never give up.
They lock the door, no one to see us no more. We still stand firm.
Never give up.
So you will make the table turn. Even when they try love me on blindfolder. Still doing this even when we get older. Selassie Ija is my defender. One door closed, many more open, I will enter.
Panya nacho, panya kacha maisha.
Never give up.
Endelea pamba ni ya maisha.
Never give up.
Jua mvua siku na uchana.
We never give up.
Maisha ni magumu ila pambana.
Never give up.
Sugar.